studio tamani kede kabaruji amen e fulfulde
ono hedi be studio tamani o do sa e saki kuma do usman diko halanton kabaruji gondi do di ude maison de la presse la bamako salim jora wanani en to boggi jantutu madin ko be nyongitibe le leydi niger an gurdi no sadi tagal wittude do jeyado batte basiji do be nyongiti do du be gala do be motto leydi Denmark ko hokki baale haala nana en 33 milliards ji nayi sefa imaade muudu yo beydande doole laamu poccido e leydi ankaku fanda har caldi mali yahi demi final coupe basket du aduna be kebali duubi sappo e jeenayi le leydi grece eglon heɓi nde ɗo manere caggal ko hawi porto rico so nannude mbaduji capanɗe jetti e nayyi kañum dorodike e capanɗe jeɗɗi e nayyi ɗo ɗi goni sembe kabaruji ɗi men jogani on bisimilla mawɗon e dow studio tamani malinkoɓe ñongitiɓe le leydi niger du ana gurdi no saɗi ley dakorde joyiɓe pecca ñeme yoɓe ujunaji kewɗi goni ley caɗele e wi secrétaire général bureau malinkoɓe ñongitiɓe ɓeɗo ɓe basiji bittini du hannden ɗoɓe goni ɗo wala fu ɗoɓe ndeƴi nenno ɓe gaɗi noddage du fewde laamiɓe toon gam noɓe gurdini hannde kanko Assetou Kanté o nelaɗo studio tamani to ñame to o yiidi e maɓɓe keɗɗano ko heɓane le faccitago Ousmane Ñaly Buuli e mumdite nde bu
meɗen burdi e tiɗalaji mawɗi ɗum yo haala Agdid Ag Amali kanko secrétaire général bureau yimɓe mali ñongitiɓe ñame woliti wiide ñongitade nde dakorde ñande Allah garda fu dottoraji ɓe goni
dakore wala ɗo en miɗen e gallure ɗo e ɗon neɗɗo goto jogiɗo nokku ana wawi hokkude ma maha hen bugure so haaje makko yettiki hen o darda e man jalta
Ousmane Mawde laaɓi jeɗɗi ana egga woliti wiide tiɗallaji mawɗi ɓe goni ley mum dow kabaru muɗum Ousmane Mawde ana darta e laamunkoɓe mali ɓe faaba muya
yimɓe ana dokka min nokkule satu min gaɗɗa hen lewru goto tan e tilotoɓen dibba min satu fur mine e sukaɓe men ana do bedda galle wala fe hunde wala mi tampi min galla nokku tiɗala jaati noon
e wi secrétaire général bureau ñongitiɓe Agdid Ag Amali ko ha CR nde fedde humaninde faabade ñongitiɓe faabotoɓe ɗum ana famɗi nde hitande ha CR ujunaji sappo e joyi hokkataɓe faaɓe mumina danɗe maɓɓe ujunaji ɗiɗi e temen nayyi faaɓe daronno jande suko fuu ko heddi ɗum kamɓe daronto ɗum Agdid Ag Amali
HCR ñami walda e dakore goɗɗi gonɗi le caggal leydi ndi ɗo en min dokkatake ñamdu kambar almustaji ma hitande so galle ma ana mawni ɓeɓe mbawi hokkudema ujunaji sappo e ɗiɗi na sappo e joyi ko wonani kabaru guure satu a heɓa ɗum satu wala ko keɓata sina cotta kuleji ma so wona a ɗanoto tawi wala ko ñamɗa so ni neɗɗo ñawi yo tiɗala noon ɓen darda e ma jaaha sawroyade tafo caggal mum ɓen jomta ɗum yo tiɗala noon ɗum
ɓe yimɓe mali ñongitiɓe kolti wiide ana jiɗi wartude ley nokkuji moɓɓe sini deƴere warti ka ha CR min gaɗi e boɗo amen fuu fa daña ko holliti wiide dow kabaru muɗum wala ko jaaɓi haalde woni ko Assetou Kanté heɓini en ƴiwde ñame
ilatiɗala 2012 ka ujunaji kewɗi malinkoɓe ñongitiɗe e leydi Niger Mauritanie Fawarde e Burkina Faso ɗe leyɗe kerodiraɗe du ana gondi e haɓude torral godu kali sahel ka ley muɗum woni koye union africaine bati ñame so donni haalaji dow ndenago fawarde e haɓude e torral ministre giggol mali e leyɗe goɗɗe andini korsa gollidal leyɗe afrique ɗe ko mali e niger o fuu ɓuuri horsude kanko coblidirame wonka haalde e nelaɗa men ñame Assetou Kanté keɗɗana hen mumdi sendebu
leydi Niger e leydi Mali ana gollida sanne ɓuri fuu banggal kabaru G5 Sahel leyɗe sahal ɗi ana jogi batane goto dow majjum ana hani ɓe gollida haɓɓude terroriste en leyɗe men ana jogi tiɗalaji batte yimɓe lesattere dina ana golla le majjum kambar baasi wajjibinaɗo le leyɗe men min jettiraka gollidinde le ñalande garroji miɗen kani kawritinde wagadugu mine e keƴaɗo union européenne humaniɗo kabaru politikaku mum yalla miɗe ƴewta golleji gaɗɗaɗi kañi dabareji komin kani ɓamde yalla himmeji ɓiɓɓe leyɗe afrique ana kuncane hoore
les gollida projet ngaji fondation hirondel mali e niger fa jetti lewru juillet ndu keɗe heƴoji dow landogal e sifaji ɗi nelaɗo amen ñame longinta on kala ko jiɗɗon famitade dow kabaruji mali dow heƴoji studio tamani ñoƴƴe 77 01 58 01 dow whatsapp 77 01 58 dow whatsapp on keɓan faamu muɗum malinka fay gota heddaki le bombugol d'accordé njola en libi e wi laami be leddi chapande nayo onan keddi hen hewbe barmi e on wattudu baton muti heedi fongoji tunisie e wi OIM fa chapande kewde keddi ma hen le soutaabe be non malinkobe ana hen e wi AME kanko Ousmane Diarra o horejo wadde njola en ribabe wartudo wonko sefede Mamadou Sam Seku kedda na hen Oumar Waygel
kasara modo wi do mayo ngo hakkule Tunisie e Libye witanobe chapande jattom en jiagom gonno li hen le majjun wombe jita ka fa handen fedde o yem wande leedi Tunisie wombe be jiti le hen mali ko al hakkule mabbe kanne na ko duwar goto mali ke goto ka en lili le suddo ko turu al nawni nalo mo handen o sanne e be gondi al landa di do du wattu jonomi anda dal kadara mali ko hon futu won li hen ko dal dano gondi e wadde
ana bado do miliaruji nayi di leedi Danmark hokki bale hala nana en chapantati fa faabo nuyle waylitere ndi jawdi faabo to laato galamu poccido e leedi ankaku di projet ngaji ana ila 2018 keddoto di wonde fa 2019 de nan na gollidal hakkunde Danmark e de do bale ko cinyini timodo timintinan golle mudon betay hande kedden hen Ousmane Niali Bouri e mumni sendebu
e wi madam ambassadeur leydi Danemark do mali do gol faabugol dido bol faanda mudo yo faabade de gollide dokkade yalla anandarano waylitagol madam Marianne Kress
l'objectif c'est
imade monno yo faabude dental leydi ndi democratie kanye ndarde hakkeji bibbe adama don golden joni mi do mila wiide dum latike sababu faabude ko yata e pelle chapantati moni be kabaru sukabe ka yo pelle jukibe ande golle mabbe du
e wi faababe hokkugol arande wongol wadi faabe darano golleji kewdi bangal leedi yankaako golle mo Martin Fay kajar foundation irondel do mali do holli tiwije yo ngonga dum faabe ke jatti studio tamani hokkugol kabaruji woteji horeji do yabbede di e beedugol gollidal mun e radioji goddi
il nous a permis
be mbali mi yawtude radioji cappande jeego warde e radioji cappande jeddi e joyi de leedi ndi dum wali studio tamani dunna lalinde golleji martingol kabaru do woteji jo ingol horejo lam miden dokka batakiji do netnaku kawral kanyinde nagu famak wali minduna lalinde tal kurdun do
wati
tagal kabaru leydi yankaku leydi Danemark ndi fabeke mali do darana golde nagu hono daranaade golleji kaldal gadangal fa jam hebe ngal
faanda muyni de sukaabe biberon du ana wondi e jaalade le bamako nanne hewbe e inniraabe ka sukaabe muuden fu yo biberon muyni dokkata fa mballitiro muyna endudan e wi dunke en fam non sikke wala ana bonan cialal sukaka kanko Layla Aisha Walet infa wonko hebani en le hen keddan hen Mamadou Sam Seku Oumar Waygel
rewbe kokkobe sukaabe mun en biberonbe ngattanta fi hakkilo kuteji mudum e wi mabbe kuteji fuf dum wala na sukaabe be
akonma bana sama folo
mimmi do hokka sukam biberon wala fuko jimi do hen kuteji mi anyaaki darnude don do
kontiga fuy kal abiga boy
tawena e wi odo doktoro kuma ni do sukaabe en biberon hana fi totere suwana eddo yamrero doktoro jati
le biberon do pa etro
biberon hana hokkede suka so hippinay lebbi jeegom kabaru yurmende jati suka en di ina mo hani muynude dum wadi so andambe kabaru suka be kollectivide suko hokke kosam en di tan fi fati ndiyan jille
hen
batte yewere adnan nu hande rewo hebe na nal toro biberon woni ko holliti Allah diko sociologue
soma vindi ya de contrainte
le ngalluje be won ko lati sababu mudum nyaloma hande o kabaru labal fu wala li hen gollo be jatti dokete biberoji di benne jewtata ko no kosam nan wurti
donner a l'enfant
muyno di suka mudum hono mun wala bangal cellal e yirwere suka o dum woni ko holliti OMS gollirde humani de kabaru cellal der adnaru ndu
le coupe basket adna du be kebali dubi sappo e jena be le leedi Grèce Mali yahi demi final so hawde Porto Rico chapande jetti e nay kanyu daldu ke chapande jetti e nay joni woni arande yagol fedde Afrique le o do coupe du monde nen dande sappo e goberde tan wonno ardinonde ko Nigeria e Egypte gonno e mudun yo do kaddu de dido kabaruji kedde hedar fa hande yewtere me ana yoso yon tawde ko warali
Money.